It's about that time. Kama si sasa, basi sasa hivi. 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 I'm happy, I'm alive, na mshukuru maulana, na hope kuona kesho yomi usema. Inshallah, na jua mungu wawezi lala kila time, akorada design uso yangu, nimeijaza na machozi, nikimomba mungu mokozi, anzidishe iki kipaji, ulimiangu atile mistari, sauti yangu itenyoka pangoni, nilete nuru wa digizani, just kwanza mziki njulikane, nilianza mziki ni mizane, toko lolondani, hadi huko namba nane, juu rhyme work na wordplay, na tika kuifanya kazi, naona mziki ina lipa na mafans wa shaa jipa jipe miaka kaa tisa nipe miaka chini ya sita juu hii ndio ile idha ndio ile idha ndio ile idha ndio ile idha. It's about that time. Kama si sasa basi sasa hivi. Kama si sasa basi sasa hivi. Kama si sasa basi sasa hivi. Kama si sasa sasa hivi. Life kwa gani tricky sana sana kwa riziki. Hapo ndio hakuna rafiki. Kumejaza wanafiki. Kujifanya washikiki zao tuma mishikaki ya kikanyaga mekushtaki. Cause money over everything though life tulitamani. And God made man, man made money, money made man run mad. Kama kawa, kama dawa mina hustle uptown, downtown cause kids imeni lea. Juzi meni jenga mini graduate wa mitani. Mesha vishwa gown, happy smiles all dentals. Cause God ameni bless. Sasa sina stress. I'm happy, I'm alive. Na shukuru G.O.D. Thank God. Hinde leida, hinde leida, hinde leida, hinde leida. It's about that time. It's about that time. Kama si sasa, basi sasa hivi. Kama si sasa, sasa hivi. Kama si sasa basi sasa hivi. Kama si sasa basi sasa hivi. Jisikize kwa makini, usikwe maskini wa mawazo. Fuata nyuki kula sali, walai mimi nimetoka mbali. Kiatu yangu living proof, na jamini bila bulletproof. Cause God ameni protect, ndo mana napiga hizi steps nono. Na kuja na side jote design ya left right and center. Na jonda smile nikikreja venye life ilikuwa funny. Mahani wa kuntamani lakini sai wanomba mistari. Juu swaga ni manyanga, hao wengine wawezani. Juu hii ndele idha. Juu hii ndele idha. It's about that time. Kama si sasa, basi sasa hivi. Kama si sasa, basi sasa hivi. Kama si sasa, basi sasa hivi. Kama si sasa, basi sasa hivi.